studio kalangu Yardley Niger kibarje fulfulde eden gori yande sappo e jeddi min ta chapantati kori jam woni e modan hande de en kala hala hono ko darto hono hadugol gineje are leydi Niger jippo wade port koto dun woni hono regorde de koto nu de endan dun do du kono hande dun ittama horebe porobe me yibe kokki law leydi Niger ngadda are mu en do endan wakati mo muyi fu non ni fabar jondu kono ni no tawa ton endan tesawa hono luumobe tawabe no wujje wakati war wakati kambe be kalan dum sabi e ko dum woni wada do filako darto nguy kaji di endam non ni fabar jondu kono yewtel men pinna hana yara en departement mo gotte to kalten hala hono noy wonno laddeje jaaye gonno denira ton alle cioppol ledde ko no heewa Suman Ahmad jangaton kibaruji di enda ni e fulfulde go fu en puddira ara filla kon darto hono horebe por mo kotonu ka wono regorde de ni kotonu to lanaji ndi am wadato are himbeje be mbi ni hono se jewama ele andinonde be gadi noga leur december 2019 noga tati be kolli wiide ke kambe horebe hono porobe kokki lawol leydi Niger are mudu ngarton endan no wowurno ni alhaji damaraati goto e horebe syndical lumob leydi Niger o yecceke do majjum e do fi on enna ko be nani dum nden o wi kanon o wodi ko hanta be ne wadi kawon mabtugol hono keri mudon keppinano mo ni wakkani mo mama adan dum e challalol
arande fu bene e hore mudum wala kogol nafira dum ga wala mo anna ko por darorde lanaji diyan woni no beedira semme jawdi bene lumo tobe Niger no kan en buri nawtorade darorde lanaji diyan de enda denne hadude Niger nawtorade nokkure de enda meden anni hana ko wawi yarede yesono hannen de endari dalila oni CDAO hannen no donno fodo jukkul fugol jukki leydi Niger CDAO jabi jippinol laamu gol sogeji gadi minen komen chamata ardido leydi Benin o endan kawon o firta kerol chaka Benin e Niger de hanano hala fu wondame e makko
nanni fawar jom on micito nyalat nyande on nanino min kalti e commissaire de dabo mo police bitena tesawa latido hali fille ko dartu ngui kaji ko no wada der le tesawa wakati mo dabbun natini dum woni jangol heewi noni kanu du o hali le majjo wi wujete be galal ngarno kala sey jonkay ilia mumun tawa ton bandimi o yow yoy kambe lumo be enda o yantini be dum sabi ko be gala be jabe kalwa nanni ko be pilli do majjo
ko sabi himbe de bujjama galano jara boitali mu en ibe kula wuibe ben gande ni be jeebe kalowi de gujjo on nangama na kambe nangi gujjo on de fi buika kan wari yesu sudu kiti fe be jama gujjo on de neddo fiimo na wadani mo gudum fere sey dun latano neddo gacce mawde ko to dun kan wonno habbi ko himbe tersire yaade do
na barni makka yana demi mum kay
mudde wakkati fu de du yaabi hakke amen meden jara boitali amen to ardibe gaid woy nangan demen bisa komen jehi saywi amen alana alla kasen nagge amen ge endan der wuro ge nyama
kuma sanne mo nan cingari aka cita
gollal hono yeddande fawar jondu kono ne sukabe famarbe safareji ko sawrto deedi mudun en har fille ko darto gilji reedi noni dun du kono wadi ko to balde joy no yedun timmowi dun du wada kana e der leedi birni koni balde joy non won ko dum wadi ciagal mundu kon nabbe biibe kebi himbe hebe ko kokki dum yorno Ousmane Abdul Mumin lato kany won ko halto do inde faware jondu kon nani loktoro tawanto en dan nan ko halani bandimin Ousmane Arzika
abinda mukke so
komin gidi kan woni wi e cukabe cappande jeenayo do hemre fu jarnama safari de endan hebande be wawade nyaw e ko wadda gilji redu torrabe albandazol kandu woni ko wara gilji redu di endan yettore alla do cukabe hemre cappande jeenayo e joy mabbe fu jarnama safareji di endan miden andi du ko cukabe be gaday duubi joy gilji redu buri torrude be fa wadda nyaw welabe nangabe der sigila amin odu seni min bi a yettore alla innirabe jokkake sigila on sanne yarnude sukabe mu en safareji din der makkudu min kokki cukabe famarbe vitamin a e albandazol
nani to endan departement mo gaydu konnan hebi seynore mawnde sanne dum wonno be kebanama mota ko hojoto nyawbe dum du konda hunno ko lati gomnati le Niger kawoni ko hokkibe kambe ton enda gam batte be keba be jaar nyaw mabbe hon loktorje mawnoni dum latake seynore sabu himbe wurgo enda weltake sabbe bi arande enan torraje hewannobe harfilaka enda nan ko be kalni bandi mi tato enda fadel alu
l'ambulance elle vient renforcer
garo lore kanawa bitinirte der mun ka wari sembidde gollal ami wodi sador maji burdi sudude mun woni mayi mayu rewbe sawbe be gander wakati be golle ngata werende lore ko bitinirta be yar hopital wala denne hunde non ko wari sembidinde golle bitinol amin nawabe
wallahi sab wallahi minen jetta sanne lore doctorore de gayade ko wadda no moccere mauni de ni debbo no wada ngata were no wattete der makka yare doctoro der ko yawi himbe gaya no jetta sanne sanne
ina sai mu ce gaskiya muna wala fuko min ba wiide sana yettude ardibe hausu ben wodi mi de eladu dun tokki toro yaade yeso wodi dunde ni no yida yaade yeso hebe der leydi le su duniya du saito dun ardini filla kellal balli bibbe adama gina
da saga ba
nanne far jon jokaji en tonga jehen difa fawar jon der leydi niger gonde wakati mo jangol jippi wana tagabe tan ko nyawto dabaji du konna nyama na wala ni tor dabaji di sanne tayna diva seitan jonkay dun ndari law not ko tabe dun hebani dabaji di endan ni hono burtol gol e safare nyawuji de won ko hewi ton dun wonno ko fawar joni burayma halitu latir kanyo enda hono loktoro jono enda kawji do loktoraku na mi wutinaraku ton enan difa nan ko halani bande min gidi adrahmani
ina ce muku
nyawuji dabbaji urdi dudde woni nyawuji dabbaji pamari wakati pewol do no wodi nyawuji ko nangata kutuji dun wadi ko watta lewruni ko min puddi minen gada tugal ko hisa nyawuji di ko wauta nangi kutuji tugal gal hana de leddi ni sherfu dun won idun wadi no wodi nyawuji pamari gon ko nangata dabbaji din tartaki tefol ko madugu yobe pewol chattungol gongol har don en nyama deji di bisagi din watta kan waddata gilti redu jo en dabbaji ta nyautu dabbaji mu en der hoggoji to jada fu a tawan loktorobe dabbaji sabbu mu
kare lahiya dabbobi
non ni tan ndogan duci du konan croix rouge mo leydi niger faabato ndaro faabede hawtade du kono e gol duggol e sarusi kawji do filo demal mo departement enda mo dogan duci be ngadi kenyam batu hollugol kulle ko heba e le gese ngada do ekitagol dun du konam be ngadana ngam batte alle demal e durgol hebe no yehir yeso gese de wada ka to te keshe keshe to won ko dun wada kan woni biete do tabaki namata debbonon jongesa o halani bandimi biete fandini alio baba dum won ko be ngadi der wul mabita kena garin jeji
da anka tai anka gwada min awi gauri ko wattante birgiri jaman wadiri do no wodiri min gatti do ko warata kulle bonnoji awatirti no kure to min awi gauri din ba hudo wiltitta amma gauri di min awi di wurtake no wodiri ko min kokka andal do demal gauri di min gadingal be kolli min dum remirti demi min do fa dum fu hoddo bikkoy tattati dum haydini himbe sanne ganto hudo wiltitta min awi gauri din wurti no wodiri dum boyata kodi wurtu iri awdiri di min kokka min awi di deni himbe jokeni no nanan beldum sanne
mo hidadi
nani ele nyalar jabbi den dani leedi Burkina Faso Mali e Niger be kalno wiide ke e mi yidbe jojjina banki mo be kawti hakkunde mabbe der banki wodbe bi ceede be yidbe burtina jayaade le tadde en nan ko lati kabe yidbe nawtoro le de dun du kono hunno ko lati be nanwan dun nokku français fam gonden golda hande dun waddini ko fawar jomene min jewde mbetedo Adamu Ibrahim Louche jo andal sando fille arzukuji o wi en wa latade kanon woni yalle de enda muraduji men hauti no wawi yarde yeso kanjo halde tarnon fuda Ahmed
l'idée de créer une monnaie
yol cede wukalede AES Niger Mali et Burkina Faso ko welna berne non gan lede de enden ni duro dawrande e hejorde horem de tawra leydi du de no wodi cede horem dem buri heginade nyibo cede to piano nautore tom urta nafude e sembin inde du amma hauta golli didde lede tati de endam fa boya kannon tabbat mudum hebaaki gal worri majje fu e sadornam fere jam burdan torude himbe mayri kebol mosaladu sador maji di enda kan adata wakkati sanni misali rafi maral lobbal der majje rafi sembe lumaku e kawrol jawdi golliro teni kule de fudu do ko yawi deni mosalam e hebaaki do torran
de la economie
jento agadesto ndendori duro wona wada tewtugol takubayi dum du konna hunno ko lati no wodi fedde jojjinaade gam batte jewde himbe waɗoɓe koye mumen magaje magaje ɗen enda kawni durwoɓe nde gonno yar kulle goɗɗe fa waɗa semena fa tawa hulta hunde fo ɗum ɗum hunnon ko laatino haɗa eno kuuje kewɗe nden ene kay fedde ndene ƴame wakkati fo wara ƴeewa dow fi on enda ka non woni e dow lawol ngol ɗo yerno docteur Issoufou Alio secrétaire no enda général mo ndeɗo fedde haaliri o wiɓe matay fe goto tafon kanƴu halni Salamatou Kadir Bandi min tawa to enda Agadez.
La sensibilisation ça sert non
dari yilaru firtude ko edu edum firta ko edu wobe ben ekkintinobe mabbe walliranbe be e jama are e wande fiyoji duro dibe gatta do sador maji di yeru yeruji kulle bawi gaddani be kambe durobe be endan der golle mabbe be endan durobe regioniji jetati din fu mi wadi di dum en hawrini firtude ko e mabbe gan hana nawtorade yeru yeruji di endan ke bude sembe kan hida amma renude cellal mabbe kam ura hideti jarol na nawtorade kulle ɗeedu ko waddana neɗɗo saɗornan cellal mum yimɓe anda du ko safare waɗani fuu waɗa kana gam ñawtude ñaw ana gam hokkude ɓandu sembe durwoɓe amin ɓeedu e fuu ɓe
celluɓe
jettake e yewtere men en pindina hannde nde ene studio kala ngu en jatnato enɗan gote région mo Tillabéri roni nokkuto laatini har filla kon darto renugol laddeji e jaa e kañe e kulle ko tawa e mum ko yimɓe nawtorto ɗumen anno laati saɗorma sane jaati leɗɗe ne soppe toon coppol bongol ɗum wonno ko fawar joni Omar Hama ko yeyton jahangal o haaldi e commandant Ali Kayrou laati docteur kawjiɗo fii ko darto renugol laddeji e jaa e département mo fawar joni gote komin pirte fulfulde kanni.
On peut dire que y a une tendance
no way wi ede ko dun soƴƴeto raka caggal kulle jaaye e laddeji nawtortede ɗen misali de ni en koƴƴi har to leɗɗe tawaɗe nder ladde ɗon e bonnaki nokkuje manaji e tundiji itteteɗi nder galleji no yoppe ɗin
ɗo enda deɗɗe no peƴƴe sanne ha noon ɗum waɗire nder nokkuje reedu leydi meɗen ngu
c'est vraiment une préoccupation
se ko Allah huule no suulunde min sanne hedde ɗo nder département mo gote gam sarusi ndo moɓe jaaye e laddeji ɗin ngala no jiilo nder nokkuje goɗɗe Allah e rafike ƴoran ndenagu tawaɗo nder mum na koɓe eggoye toon wartude nder gallure ɗon woɗi feyi nder fiilagu gallure on ɗo coppol leɗɗe ko wala e lawol ɗum no tokkiti waɗede gam ɓe miijana ko Allah e rafike ƴoran ndenagu tawaɗo sarusi ndo moɓe jaaye e laddeji ɓe mbawta wurtade ley jemma on coppuɗo lekki nder ndungu to huɗo tawa aɗa andi hunde noon ko wala fu hujja gon manen tanne coppa nder ɗon gam ñamnude dabbaji ɗum ɗon nin ɓe mbitana ko sarusi domoɓe jaayi e laddeji ɓe ngala ɗon hunde koɓe kaɗa ɗum ɓe gaɗan ɗum
hawtidade himɓe cakantararde enden noye woni oɗon gaɗa gam heɓude mo sola majjum
ko hani famanede woni filla gollal domol jaayi e laddeji ɗum ɗon nder Niger ɗum tuga kina do balla gaji ɓiɓɓe wuro fuu Allah du yettama leydi Niger heɓi yaadu yeeso sanne ndenne wala fuu komin mbawi sana wurtinde talki ɗin gollirde e majji woɗi no filla talki kawjiɗi jaayi e laddeji mbiri ni ɗum gansito e ɓiɓɓe wuro dow filla hunde fuu ko ƴewta hawsu kulle nawtorteɗe ɗen ɗum ne min goni hen e gollirde e mum gam ɓuytugol soppude leɗɗe ko wala e lawol ɗum ɗum sabi mbini komin ardini ɓiɓɓe wuro wiide iɗum dow ko e mabɓe e hinnade leɗɗe tawaɗe nder geseje mabɓe ɗen
nawontiri keerol kibaruji e fulfulde komi gaddani ɗon e studio kala ngo hande nde endan noon ni seyni elen jon kamo e leydi hewtino en jaango to noon to habaruji e ɗengal fulfulde si Allah jaaɓi Abdoul Moumine Ali Niali kawi won ko waddoy to kibaruji ɗi e muñaɗo lanɗo subahanahu wa taala keddi ɓe nanɗon daaɗe muɗum e fulfulde e keddidu konnam wonɓe dow machine aji wonɓe ne wadde ballagaji mumen ya wartaji yimɓe fuu no waɗa dow inde mabɓe mbiyamen assalamu aleykum mbalen to jaam wali nani mamma aada kibaruji e hewsankore
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati ɗiɗi e joyi ko RTL noddon laabi joyi on jaɓata fey muɗum so ɗum ƴarake laabi joyi nden joɓoton buuɗi tati e noddogol sigilaji studio kalangu keriɗi ɗi to oɗon mbawi heɓude ɗum do play store.